Tawanyo bulamu bwange n'ennyolwa abakyala bannange entunuzi zinkuba okukira taawa sibalimba ndi ku biwundu nze ani alimbudabuda Jennifer waabwe n'enkono okuswalaswala ntyo jula nakusiba nkuku wensinjiviire n'esogge ku lunkono olwali tegereza eyali amanyi nti nno ntebye byasala ndi kulira twawa nali nesidaga n'okugira nafuna ebbanja enali ndowooleza yanjuza dda samanya nti biribaawo ebyo yeewo yanzirira abaana baaba kale mbategekerewo kinze samanyirirwa saategeera kyusa ku ndowooza munnange oju n'amakula goona ng'onnyambe nemekulanja nakutuukaawo samanyirirwa saategeera kyusa ku ndowooza munnange oju n'amakula goona ng'onnyambe nemekuwemuka kutuukaawo kira n'oyo obulungi sibuganyuddwamu nali nakyerayirira okubulwa nnyamba naye omusajja yamala amaanyi kubanga kyekikula ky'okulumya b'oyagala saasira obulumi bunyinze oba ompima kyendikolekera naawo okunkubya nti kwenfuminga nti kale ebye twayogerako ku luli naawe kikebuse wabirekangaawo n'ogenda onguyaguya buli kadde ng'onnimba nga b'oyoyezadde nange ne nkuteekako omutima gwange so nga nga nkubira bwereere sikyagumira abasajja baavu bwatuuka atakumanya abambi n'abalongo b'ewali oyagala mwattu mukama be yali atuwadde ate n'emikisa gy'obuganzi kale gy'oli nali manyi nti gimaze otuuka saamanyirirwa saategeera kyusa ku ndowooza munnange oju n'amakula goona ng'onnyambe nemekulaja nakutuukaawo saamanyirirwa saategeera kyusa ku ndowooza munnange oju n'amakula goona ng'onnyambe nemekuwemuka kutuukaawo kisuubirwa nti buli kyedda ntunuulirwa ekizimuzimu ntyo wabula weeyisa bubi mwami wange bye weeyamubirese mubbanga kale nakwesigira ky'okulaba kyendi zinsanze ono yammala ekyejo yaani yakusigula okukira ku nze yatuke n'okuleesa n'ezadde obanga waliwo obusobya gyendi wejjululo nziriremu bambi saamanyirirwa saategeera kyusa ku ndowooza munnange oju n'amakula goona ng'onnyambe nemekulaja nakutuukaawo saamanyirirwa saategeera kyusa ku ndowooza munnange oju n'amakula goona ng'onnyambe nemekuwemuka kutuukaawo sente mwattu byonna ebyo nze n'embikwasa oyo mukama gwe mmanyi nti yajuna abanaku era eyatuweerawo ezadde era ddala nakwagala nkimanyi nange nti ensimbi zikyaluka oluusi mukwano beeramu ogumu ogumira ku nze tutegeke kinajuna abaana n'abakulu bambuuza siri bulungi nga nkooye ennenyeze bwe ntakera ky'omulenzi gw'olikaali ku kibaaba n'ekyembagamba kyannemandyawo joli no ya galo nimbe Nga no uyambi tofu niteyo Nanga bankumila kama uja kafene Mbakisanga botoli eno Sama hirirwa sategera Chusa kundoza mnange Ojuna makulagona ngonyambe Nemekuwe muka kutuka uu Sama hirirwa sategera Chusa kundoza mnange Ojuna makulagona ngonyambe Nemekulaja na kutuka Matu, funa yusufari watata Nemangwa funira ya chiboye mwami Na yeso njiziteka wadeo Sababe wandi wongkwanya nange matu Emikisa jange joyo no nyotio Tuhusa kogere wakongo mchawe Vichive ne ulunta mateo Tafude kubitonde vye mwami wange Banange nze mkore ntioyo Kale mutandikire wawo yomuzimbe Nga neso mero ataiseyo ko Obanga tunja gali za kubavulunji Ya kupaka samnange Neporotezi kuwa gana zonzi tunde Kubanda wumbusa nyamaso Umanyine visigulaba wala vinji Guganza mbumana wabosi Sente za chitawe nozite zono Labate wakusuli labana Umanyine visigulaba wala vinji Guganza mbumana wabosi Sente za chitawe nozite zono Labate wakusuli Sama hirirwa sategera Chusa kundoza mnange Ojuna makulagona ngonyambe Nemekulaja na kutuka uu Sama hirirwa sategera Chusa kundoza mnange Ojuna makulagona ngonyambe Nemekuwe muka kutuka uu Sama hirirwa sategera Chusa kundoza mnange Ojuna makulagona ngonyambe Nemekulaja na kutuka uu Tegera chusa kundoza mnange Ojuna makulagona ngonyambe Nemekulaja